You're with SBS Radio.
Mushin badan ayaa la hor keenaa sanadka markasta oo kulmo, laakiin kan ay keentay hoggaamiyaha One Nation Pauline Hanson oo ku dhawaaday in la ansixiyo wuxuu ku abuuray muran ballaaran dawladda Morrison. Mowduuca mushinka ayaa ahaa It's okay to be white, oo ah waa okay inaad qof cadaana tahay ama waxba kama khaldana haddaad cadaan tahay. Markay keentay mushinka, sidaas leh Senator Hanson ayaa aqalka u sheegtay in sida ay u codaysay ay ka turjumayso xaaladda Australia ku sugan tahay haddadan la joogo.
Anyone who pays attention to the news or spends any time on social media has to acknowledge that there has been a rise in anti-white racism and a rise in attacks on the very ideals of Western civilization.
Qof kasta oo la socda wararka ama waqti geliya warbaahinta bulshada waxay ogaanayaan inay jirto cunsuriyad cadaanka looga soo horjeedo oo sii kordhaysa, iyo weeraro lagu hayo ilbaxnimada reer galbeedka. Waxaan rajaynaynaa in sanadku waxa saxda uu sameeyo oo qiro inay okay tahay inaad cadaan tahay. Jumladda sahlan ma aha in la dhaho, laakiin waxaan isleeyahay qaar badan oo ka mid ah senatarada way ku adag tahay inay sidaa yiraahdaan. Dadku xaq ayay u leeyihiin inay ku faraxsanaadaan halka ay ka soo jeedaan, ama madow ha ahaadeen, ama cadaan ha ahaadeen, ama midab kalaba ha yeesheene. Haddii aynaan taas isku afgaran karin, waxay ila tahay in la oran karo cunsuriyadda cadaanka lagu hayo waa mid nool oo ka jirta bulshadeenna, ayay tiri Ms. Hanson. Inkastoo ay sahlan tahay in la yiraahdo waa okay inaad noqoto midab kasta, waa arrin sahlan. Dhibkuse waxa weeye halku dhega waa okay inaad cadaan ahaato waa mid ay isticmaalaan kooxaha cadaanka ee dadka iskala weyn ama white supremacist loo yaqaano. Hoggaamiyaha xisbiga Greenka Richard Di Natale ayaa markiiba ka jawaabay mooshinka isagoo si xoog leh u weeraray Senator Hanson iyo senatorka hore uga tirsanaa One Nation Fraser Anning.
Look, the reality is this, it's okay to be white.
Inaad cadaan tahay waa okay. Runtii waxayba la mid tahay inaad qamaar ku guuleysatay oo kale, waana nambaradii guusha adoo helay ama nambaradii qamaarka lagu heli lahaa. Fiiri aqalkan aanu joogno, imise qof ayaan cadaan ahayn? Fiiri boosaska waaweyn ee ay dalka ka hayaan. Xaqiiqdu waxay tahay in kelmadda It's okay to be white ay ahayd halhays ay isticmaali jireen cadaanka isu haysta inay dadka ka sarreeyaan, oo ah halka ay labadan qof ee riwaayadda wada Hanson iyo Anning ay ka soo qaataan fikradahooda, ayuu yiri Mr. Di Natale. Saasoo ay tahay markii loo codeynayay mooshinka, inta badan senatarada dowladda oo ay ku jiraan lix wasiirro ah ayaa ha ugu codeeyay oo taageeray mushinka Pauline Hanson. Waxaa markaasi si dirqiga looga adkaaday mushinkaas 31-28 oo mushinka Hanson uu helay. Dowladda ayaa sheegtay inay qalad ahayd inay u codeeyaan mushinka oo ha ugu codeeyaan, waxayna sidoo kale sheegtay in qaladkaas uu ahaa mid dhanka maamulka xisbiga ah. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka Christian Porter ayaa sheegay in shaqaalihiisu ay subxi hore direen email ay ugu sheegayaan senatarada dawladdu inay mooshinkaasi ha ugu codeeyaan. Wuxuu sheegay in shaqaalihiisu ay u turjinteen mooshinka mid looga soo horjeeda cunsuriyadda, oo aysan dareemin inay ahayd luqad ay isticmaalaan kooxaha cadaanka iskala weyn dadka midabada kala leh ee loo yaqaano white supremacist. Waxaa kaloo yaab lahaa in hoggaamiyaha dowladda ee aqalka senatka ahna wasiirka maaliyadda Matthias Cormann uu sheegay in markii u horreysay ee senator Hanson ay soo jeedisay mooshinkan, in dowladdu ay go'aansatay inay diido oo ka hortimaado.
The government should have opposed when the motion was first put forward in September, and we considered our position on the motion, we made a decision.
Waxay ahayd in dawladdu ka soo horjeesato. Markii u horreysay ee mooshinkan September la keenay, waxaan ka fakarnay inaannu ka hornimaadno. Waxaan go'aan ku gaarnay inaan ka soo horjeesano, oo aan qoraal ka soo saarno aan ku leenahay annagu dawlad ahaan waan cambaareynaynaa unsuriyad nooc kasto ay tahay laakiin maynaan taageerin unsuriyad. Senator Cormann ayaa sheegay inuu qaadanayo mas'uuliyadda wixii dhacay.
As leader of the government in the Senate, I take responsibility for that error and I'm sorry that that happened. It is indeed regrettable.
Maadaama aan ahay hoggaamiyaha dawladda ee aqalka sanadka, anaa qaatay mas'uuliyadda qaladkaas. Waana ka xumahay wixii dhacay, waxayna runtii ahayd wax aan ka shalaynay. Markii u horreysay ee mooshinkan la keenay, waxaan caddaynay inaan ka hor imaanayno. Looma odayn Sebtembar, shalay ayaa haddana la keenay, wayna naga hoos baxday. Mana ahayn inay saas u dhacdo, ayuu yiri Senator Cormann. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sidoo kale sheegay in taageeridda dawladda mooshinkan ay ahayd wax laga shalaayay. Laakiin mucaaradka ayaa ka faa'iideystay arrintan. Tony Burke oo ka tirsan Labour-ka ayaa sheegay in dawladdu qatar gelinayso taageeradii xisbiyadu ku midaysnaayeen ee loo hayay dhaqamada kala duwan ee dalka Australia ama waxa loo yaqaano multiculturalism.
This is a debate about whether or not the modern Liberal Party is willing to support modern Australia. Because last night they didn't.
Tani waa dood ah in la isweydiin karo in xisbiga liberaalka ee cusub uu rabo inuu taageero Australia-da casriga sababtoo ah xalay wixii dhacay sanadka maysan ku taageerin dhaqamada kala duwan. Senator Darren Hinch oo asna ka tirsan xisbiga cadaaladda xisbi la baxay ayaa Sky News u sheegay in mooshinkan uu qayb ka yahay ajendayaasha cunsuriyadda ah ee ay riixayaan senatarada Hansen iyo Anning. Laakiin wuxuu sheegay in dad wanaagsan oo dawladda ka tirsan la khalday ama lagu khalday arrintan.
She and Senator Anning are now in this bigoted racist race to the bottom of the sewer and I believe her notice of motion could have been written on toilet paper. I thought it was disgusting and at least some of the Liberals and people like Nigel Scullion, Minister of Indigenous Affairs.
Iyada iyo Senator Anning waa cunsuriyiin ku socda dhiiqada ugu hooseysa cunsuriyadda. Waxaan qabaa in qoraalka mooshinka lagu qori karay waraaqaha musqusha. Waxay ahayd wax laga yaqiiqsado.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.